Zakipa you weekend vana plaza nyampimbini ngikhutuli kusheshi ntimbi amahomo champagne ngilkhombe sabapini awunoma bangathini vandaghi nyo omeli keke la semakishini ngithema ngifika bruam ngathi studa kai one ladali is kwaphuma abantwana joho bafuna ukukhuluma nam bashaya isilungu mpintyami lana ngathi ngizodla two noma one skoko fede zaba waya waya ngapha bebraya notshwala bubhaya ngigcine sengicaba ngubhaya okay ngabhala ungwana ngamshasha ngamkhohlisanyana wathamba ngada sekhaya mama sathi jobe mase sikhombe lokushini bengidakwe njani jo nale gushesha endleleni bengilenzelani jo ngithe salishosholoza mfana ngisathi ngibamba ikhona ngebhadi lagubuda jo kwaphela konke ukukhoma ukukhumbula kwami ngavuka esibhedlela and it wasn't funny cishe ngasweleka bangitshela ukuthi sengizophila nge-wheelchair nalo cherry bengihamba naye ushonile Elinye ithuba, elinye ithuba Another chance, ngiyakutshela mpintshane Another chance, ngiyakutshela mpintshane Uyamkhumbula uSibongile Umntana okuphenda osithobile Ojulile ozothile Fana rabe ngikopile Imeli ngitholile Angethela yonke into Angitshela yonke imfihlo Angithengela nezipho Anginika nonhlonipho Ngaqala ngasikhanda Mfana kithi wangilahla Manje ngidlume emakholeni Sesihluleka nokuphanda Sengizwa ngamahemhem Nokuthi ubhayidla Ngajabuyisela isikhathi emuva Ngiyeke ukugruva Ngithole elinye ithuba Marino ngibheke isincane Ngoba uthole elinye ithuba Inhliziyo yami iba buhlungu Uma ngicabanga ngaye And I hope impethe krena le bhari Sifana naye Elinye ithuba, elinye ithuba Another chance, ngiyakutshela mpintshane Another chance, ngiyakutshela mpintshane Ngihlale iqoqela kanina nekihloka mamelo Kihloka hlompho, batswadi bopa dihloho Kisebetsa fela kadunguthi naburotho Ewukhiphotho Pilo buli bunono Kitobetsa fela dintho di jetsetsa Sa tsebe hore pilo bo tla jetsetsa I never knew what it meant Hore lvili la jika Hey this church But no di lasek apara pinga All of my friends were nothing but miliko ya batu Di khamoro tshwereng awe bone gale ka batu Always put you in trouble and you never get out Cause when we vile le moya and like pleasing the crowd Elinye ithuba Elinye ithuba Another chance, ngiyakutshela mpintshane Another chance, ngiyakutshela mpintshane